kisina. Amini sina kaka uli ukitazam. Mwilo zizima, oh mama. Yeah, mada leo wakini pima. Matakuta ukotwa niwe. Dona eni pahuma. Baby girl, hivi ni vipi uweza ke kuziteka shia zangu. Na ni vipi imekwake metawara fikra zangu. Hivi ni vipi umeweza ke kuziteka shia zangu. Baka nahisi bila wewe bisiwezi peke yangu. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa,
umenikoleza.
Nimerogwa,
yani nimeza.
Kama nimerogwa,
najilia minyama.
Nimerogwa,
minyama. Bebe, sele, 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 sele. I'm sele, 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 sele.
Bebe, sele, 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 sele.
Who celeb, 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 celeb.
I celebi, man apo nyuma kaume beba na la kila ni wewe. Celebi, sasa nsipo kupenda wenda mpenda nani. Ah, celebi, wendo nafanya na kisisi na akili kichwanie. Celebi, mafuta kupikia mina ya kutaka mezanie. Mama utamu kunoka, unanipitisha boda. Kama zati bukoba. Yani ah, nagisha mama. Raha unaga uoga. Nakula mfisha dimboga. Nakufa kama mzoga. Yani ah, nagisha. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa,
menikoleza.
Nimerogwa,
yani nimeza.
Kama nimerogwa,
unajilia minyama.
Nimerogwa,
minyama.
Bebe, sele, 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 sele. I'm sele, 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 sele. Bebe, sele, 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 sele. Who celeb, 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 celeb. We aniti baby nalita pipi. Anani kisi vi. Nime kubali endo saizi. Bila yesi pati usingizi. Wapi nitashona na kudarizi. Yeah, endo saizi.